I'm Peter Zuli Thoms. I want a two.
Oh, baby. Baby, wange, baby. Yotia, baby. Zakubu, zako, baby. Mbade ni na yo jengenda konze kane kuve Zijukira tulina yebita na kwa mkwano jawano ndabe Kale mwana ulinengeri jomia saba mpyole kaba wambu ye Emi kone bide jange jengkwa soa ulimoka toma nyimaje Omalavu mazi, oyenge dense noga chinazi Please don't go and tell nobody Kwa kukesa kulaga bobati Kuba chino chiri pasono Kwa gale vili pasono Watao Chiri pasono Pasono pasoni wange Chiri pasono Kwa gale vili pasono Watao Chiri pasono Pasono pasoni wange Yeah Loving you is a personal Akugambako baby at your personal I will never double you additional Give you love so unconditional Naba kufana naba tono Chofo laba kukwende mokoto Ne wankuba deni na cholo Lelo njagala tu sale evi solo Kale mwana oline ngeri jomia nsaba Mpyole kaba wambu ye yeah. Emi kone vile jange jengkwasa Olimuka toma njima je yeah. Omalavu mazi Oyenge dense noga chinazi Please don't go and tell nobody Kwa kukesa kulaga bobati Kuba chino chiri pasono Kwa gale vili pasono Watao Chiri pasono Pasono pasoni wange Chiri pasono Kwa gale vili pasono Watao Chiri pasono Pasono pasoni wange yeah.
Oh baby Baby wange baby Yotia baby Nza kubu zako baby Mbade ni na yo jengenda konze kane kuve Zijukira tulina yebita na kwa mkwano jawano ndabe
Chiri pasono kwa gale vili pasono Watao Chiri pasono pasono pasoni wange Chiri pasono kwa gale vili pasono Watao Chiri pasono pasono pasoni wange Yeah,
Omalavu mazi, oyenge dense noga chinazi. Please don't go and tell nobody. Kwa kukesa kulaga bobati. Omalavu mazi, oyenge dense noga chinazi. Please don't go and tell nobody. Kwa kukesa kulaga bobati.